Jam on the beats.
Fanye wanyo kutubwa wachache. Fanye wanyo kutubwa wachache.
1 and 2, il est sana too. I'ma do or die, I'ma die or do. Sivunjiki mkono, sivunjiki gu. Tajipa tabo mikiziwi sisi kila mkuu. Duneni nyumba, bingu ndo pala blue. Semini ndumba, Mungu ndo mganga mkuu. Winu wa kikubwa, kana yendika juzu. Vesiko timeless, itajaskizwa na vitu kuu. Chakula chaskio, chajabu shida views. Wanaimba umeo kwa wengi, wanaosikiliza few. Chamuimu ni kupigia goli nyingi ka Ronaldo. Na kila ushangileo wa nikishinda siu. Okay, money is the power. Utofauti ni mate na maji, rangi sawa. Kujua unajua sombaka wakupe flowers. Domana Mungu aliumba malaika haitaji chawa. Lugha gongana maandisha kizawa. Mfano, kuna sisi, kuna wale, kuna hawa. Kuna nyoka, kuna Adam, kuna hawa. Kuna seconds, kuna minutes, kuna hours. Yes. Who is next, who is next? Wanapenda tabiri, who is more, who is less? Na game ya squeeze ya kuna, who is whack, who is best? Aso sakona movement, dosita move net. So, kimzungu kwa dunia nipo future. Shida wengi wenu mnawaza sasa. Misuko suko maisha menifanya bado sijasuka. Sana sana na wish kufuga brass. Mshtuko nilipogundua utamu na chukutafuta. Utapungua sana siku nkipata. Na hii ni kocha legacy. Kabla sija kufa na mwomba Mungu kwa master. Nshinde church, lale kanisani. Amen. Nipige sala, nimpuzie shetani. Amen. Iwe kwa Muhammad, Yesu msalabani. Chamuimu ni kwamba dini sishinde imani. Amen. Tunafanya mengi ya upumbavu na machache ya msingi. Tunatafuta pesa kidogo kuenjoy kwa wingi. Wanaotafuta pesa nyingi, wanaenjoy kidogo. Hizi harakati za madenga, marakati za bimbi. Tani kugubo, masela tushaka taringi. Tunaanza jitafta ukubwani, sa tutapata lini. Kwa unasoma ujio kugraduate na miaka 20. Tafuta kazi experience miaka 10 kwa 30. Watoto na misada, wamama na misada, wale mavo na misada, watu upindo na misada. Achana na wadada, wanosaidwa na wababa. Jinga ni kwamba vijana, tumeacho tu vijana. Man, it's so sad. It's so sad. Only one question. I got you, bro.
I got you, bro.
Jam.
Let's get it.
Champion, I'm bringing out, ready, say your heart.